gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baye waliba laga soo bii howlgal ku korsaday waliba liidka amniga oo ciidamada booliska baartaan ka soo bii baabuurta dadweynaha magaalada wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha Koonfur Galbeed Hassan Abdulqaadir wasiirka heenka wasaaradda amniga taliyaha booliska gobolka Baye ee qayb ku hay baartaanka soo bii ciidamada booliska taliyaha booliska gobolka Baye Amin Madarur iyo warbaahinta ku warbii wajiga guud ee howlgalka soo noqday kale ee ciidamada booliska iyo shacabka dareen fariinkeed ee amniga
alxamdulillaah ilaahay ma iskada markora ciidamada booliska ee kamahnaayaan sidii oonayo faylayo in shaqeeyaan oo shaqada iyo bulshada oo idigaayaan kamahnaayaan oo amniga magaalada Baydhabo iyo meelaha ay isugu hayaan markii isgoysiska iyo rugo meelo badan oo naxmarnay waxa kaarnay shaqada fayla way balanaamayay shaqada halsi la majibaaray xarumo banaankana ciidamadii roogii meel ay si faylan shaqeeyeen magaalada way baaq socotay baaris xoog leh xaafado isgoysiska rugo banaanka iyo meel ay magaalada walaay banaanjaha galay baareen booliska malweer way baa ku faayeen tiis oo mootis shacabka in shaqeey ciidanka booliska ma inta ka shaqeey intii oo shacabka dhawaysadaan shacabka marwil baa shacabka dhawaysite xogta helaas wal nibidaha keen dhawaad laakiin hadii shacabka aad koofugaado ama koodheerad xogna ma helaas marka saatiis in shacabka la shaqeeyaasagna idiidaas yen kama hanagaan dadka reer Baydhabo ama gaadiidkoodaan baaburta oo magaalada Baydhabo ku shaqeeyaa iyo way ku cusdaan intii oo ciidamada amniga uu hoggaansamaan awaamirti iyo diiban marwil biyo hoggaansamaan haddii la baaraw ciidamada baaris ku suubiyaan meel ku faday intii baabuurta leen galan oo meel ay inis baalgaan haddii meel ay shaqada isin garab sidaan oo ciidamada booliska isin garab ka sidaan way waa amnigeen una dhama meel ay is yafay lahaade idiidaananka maasintiin mar ciidamada booliska oo gobolkan Baye ka shaqeeyuna shaqada fayla umutan haytagna way waa ilaahay ina jara si ku siya umutan si ka mahnagaas mas'uuliyiinta meel ay is way waa hamii maalan sagartiigna iyo anumay baa ay ka dhiirigeliyaan marka un weyn in ku baahan yahay hadii aadna ciidamada booliska gobolka Baye meel la faday magaaladan iyo daafaheed ama degmadan hata Baydhabo hata ku sugnay ama booliska oo gobolka Baye ka shaqeeyo dhamaantii way baa la faray degmo kasta amniga intii aan ilaanka seelayaha meelka ay saraakiisha meelaha xukuumadda amniga meel ay gacan amniga iyo galanka qabadaan
magaalada Baydhabo ee kumada magaalooyinka inka amniga fayla markii loo kureeyo waqtiga qaar oo dowladka magaalada ku dhiyaayaan falal oo saaseen weynayna